gal do desewal gal tewu yole leedi amendi hokka oka na hollita ham kasenka wiide tayre tewu yole leedi amendi fu ala moddi doni hakille yoga yimbel nyaamo be be mi landondiri e mu em kayi kuli kuru kan e segu fayso yoga e mabbe kanyu enka andanaano dum jaati
la certification
hollitinde dum jial men wadan fa tawe tewu nyaameten na fu tawe ana moddi wala fu ko tayti dum ko boni o kaydo min kam anda yalla tewu mali wadama o jial men o kuli kuru do minani hala mudum kam anda hono dum wadirata
certifié
mamoudou abdoulaye jallo kany woni ardo gollirgal kumani do dabaji fayeto tewu le leedi amendi le wi mako gal do desawal kokangal tewu leedi amendi ka waram latat sababu bibbe leedi mali soda tewu o ronde afrique doganamo fa tiagal ronde afrique hore yimbel gombe tombe soda tewu leedi amendi
mande takitede e tewu fa tawe tewu mali ana yalta tewu o du o wana tewu dabaji hono di anuden di tan hunde fu ko laati ko iwata e daba na ko laati daabo jaati fu tew mun o den mande na takke hen fa heba yaltude fey liddi gon hen boccode gon hen ciofe gon hen
gal do desewal ko kangal tew leedi amendi na fa fu hodo woni mudum kanko dunke andan do kabaroji bilide kebe do woni mudibo mawo makalu ana jabo landongol
l'élevage
margal dabaji le leedi me andi temedere fu ana ya joyi edon beyde kebal ho golle ana mo isane beydan sembinde golle tew e kebal leedi ndi
notre economie
mamoudou abdoulaye jallo ardo gollirgal kumani do dabaji fayto tew le leedi amendi holiti wiide ham kasenka lumoji le leedi amendi fu tew waram hebeere mudum faahiwi
yo kan naggita yo tengam na yaan geyaadan e tew ka dum fu anen so dum fu bi heddal e leedi ndi attawan dum do an jogi cioggo hore mudum neddo fu mo heba sembe so tew bodde yana wiida tew bodde jatana wodi fu sodan on tew yide nguru o warde kolce de warde hore de warde kudde deedi de keje de berde de fu ana wayo no te sodde dum neno dum fu heddo ga
dunke andando kawaroji bilide kebe do woni mudibo mawo makalu holiti wiide golleji ana heddi wadede faham yalla ko tewtete tiagal gal do desewal ko kana hebe
il faut quand même
ana hani gollobe kolle mudun beydene dole yalla jagum men ana beyde yirwude cellal dabaji nyamdu dabaji ana e ko han daranede arande nabgol hunde sella golle mun wana ko yafi kana tawe ana moyi golle mun ana hani fabirede jawdi
le financement
turobe fa heewi kanyu en kana jikini jike lobbo wiide gal do desewal gal leedi amendi hokka bangal tew ka waran latat sababu e juude mu em hebude ko tamma e juude mu em yalla na heba wurnude galleji mu em no moddiri